kumsheleza upendo na rehema zako zanitosheleza zanitosheleza Bwana.
Umeshika fahamu zangu, umekamata mawazo yangu, umefanyika amani yangu. Yesu utosherevu wangu, Bwana wewe ngao yangu, yeah, wewe mwamba wangu.
Zanitosheleza, zanitosheleza.